Before and after. Fresh music on zepmusic.in.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo banikonda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance ni karimba. I get paid ni karimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Nikaimba. Kaleza ina they guess, nikaimba. Nikaimba. I get paid, nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
I'm like, hey. Pala mina panonko tuloko tui. Nimbuwa wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukui. Bashe tani mwadi fulo bufi. Shai jefi antino kundomba. Kumpa wade chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Teina mayo hababa chimpwena. Tinti kufaka idi fititi. Presence ilelenga you fijiti. Apaine kwa shalafe kukulo mutwe. Talifu ako shinga lobulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba fidia. Voice in mubongo ilenje. But just do you. But they say that she level up.
Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo banikonda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance ni karimba. I get paid ni karimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikupuka ni namba na flow. Monga ndala mazanga nizipunzi sakuraba. Watch how the cash flow. Na mabine ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngari katulu tulu. I said I'll be number one. Wezo gani za ni TV. Weze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha sini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kandela pati drift ya asila. I make money kill rap kwa asila. Tumara papansi tunisa akila. Ni cheating at chipper top. They say that she level up. Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Makelo banikonda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Kefyo leko kepa fiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga. Brikideo kwete jobu bafindeko. Dadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamamba beti cheating ilalisha wezo blessing ilo kasetika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I attend this. I might put a choir on this. And says he come to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramalila tikapiamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambolila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Batukambo chitika usabalangiza na machiki. Wakaziona chembo. Vambela musheveni ni maimba. Magelo banikonda mainga. They play me liose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper marimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana niuza mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Jazzy
boy.
Jazzy
boy. Running it.
Jazzy boy production, ladies and gentlemen.
Sparks my name. Mr. PTK.